tulikujeko ensoko tusa jetutamanyi nane misambe jitutangira jituli mulujane tutajetiba musayi kwange tulikujeko ensoko tusa jetutamanyi nane misambe jitutangira jituli mulujane tutajetiba ebimbe imbe ne jitusenkenya tutudde tuze mukulozolera obuzibu bukuka gazibu ddala banange tujja okunenya bafu kubasinga nga tunyenya ebikya abakyalina ku budde obutetenkanya ng'omukisa gukyatuli mu ngalo musaayi gwange nsaba twogere abendeemu ebituwolanya busongasonga obutono ddala tugifuula emisango gy'ekika baana battu twandikutteko tusibuka mu nzikiriza na nnono n'abaana baffe bye balisangawo nabo baliwulira be baliteekawo ebituufu yalibabuulira tuteeseteese tuli bagamba ki bwe balitubuuza ebitukwatako ka tulina ababitunnyonnyola tubatunulako nga be tuteeguya bakadde baffe abasigaddewo mubalaba nammwe abatono ddala nga nab'emyaka gibaweddeko bwe balituzaawako tulikwatawa tusigale mu bulamu obw'ensobi mu bibuuzo nga tubuusabuusa batukoola twetuddeko twesigaye ani alitatuukako musaayi gwange nsaba twogere nsaba twogere nsaba tweddemu twesigaye ani alitetenkanya musaayi gwange nsaba twogere nsaba twogere nsaba tweddemu twesigaye ani alitetenkanya omuntu wafa si kusaanawo ng'abasinga bwe batetenkanya balimbelimbe be baasookawo kukira okwezza ebitatuukanye tusigala tululumirira obuvo ng'ebitatuuse bye bituzuukusa mpewo okutawaŋŋaniramu b'ebika bitusuula ate ne ku kawansazi okwetanga ensobi eziriddawo kano ke kadda kasigaddeyo tekagwana mu bunafu bwa mitwe tugolokoke ensi teritukwatako okufa tekweruza ndegeevuga nkyoba kunajja kusamba omanye alwogerako si aluzuukusa banange tujja okunenya abafu ekika kyaffe kiwerera ddala naye tumanyiganya abatono ddala mulyetabaganya mu kyababoolana ng'ababbeeyi batuvuddeko tulyebuzaabuza tulituukawa ekika ebibuuzo bikyetuumako mbulira mu byanukulira mu ngero mwe mwogeresa kirituutuukako musaayi gwange nsaba twogere nsaba twogere nsaba tweddemu twesigaye ani alitetenkanya musaayi gwange nsaba twogere nsaba twogere nsaba tweddemu twesigaye ani alitetenkanya.
Remember where you got it from. www.djericom.com.
Banyinaffe bagumba mmalya agataliikaajulira ku kyebuko gera ne ku baana be bazaalayo bananga bajjwa balitubuukira ebintu gye bujja ebiritwawula bye bitugayaza ebitono ddala ng'atajjumbidde tujja emize n'okuyitwako engeri z'ensobi so bwe tutetenkanya ne tubiddamu tumanyagane nga we bitukwatako n'eyasobi alyenenyeza owuwe ng'abatabaganya bakyatuli mu ngalo balitugeyengula balituukawa bwe balitubuuza ebitukwatako tuze ku myenge tugifuula ekika okumanyagana nga tutamiiruka gye tuvaateeyo ne tuneneŋŋana ab'oluganda ne tubalankana twensibiridde entanda entono tuliba tusembera ne bazingako abana bamwe muri bato makinga mwege babakura mwashawayo muri kumanya muronda ronda mutuma tuma fuya bomsa ebintu bya musei mwabikwata mu so yabibagana nimulalambala oku kukwamba n'oyo mulale yafa lero okwo tulina musango ddala. Wali wabali yehunaira emitala wense yewaladdala lero simanyo babo tulibajjayo yewe tulitusa tulisoka wa osula wera kabukomanya tiwebe bakatwategeerawo kiriba kiyinzise tulibajjayo obutalo lwomirira baliddawo ne bakadde baffe beyawuddemu kulwaffe baagaana okussa ekimu senga ne bataato basiba wamu bwekiba kisenge kisekebbuka biveeyo naffe nebituboolanya bye tutamanyiko kale tufeera ki bwe balibulani alitubuulira nze bino bigwana bikaliddemu balala baatukyayira ddala ddala olw'obuntu obw'ekigwi ky'eddalu monga ebibanja bye baasengamu era kati kikakali okugatta ennima balala baamalirira ne basenguka tebaddangamu nakumanyikangako musaayi gwange nsaba twogere ddala kikyennya ekituboolanya lulala katumba sotegadi yajimpisaako kafufandabye amusanga mupatalala musandika mbwalineeka ebimukijjanya kale katumba oyo ddala omuto ebbujje lyakabanga amaka endowooza ezo yazijjawa bintu ebyani yabimutendese oyo saala wa bizibu mbagamba bino bye tulina bitumalira ddala mujja kusomba ebiri twetiba musaayi gwange ekijjoomanyi bannyinaffe okubuna amalya ow'ebujwa nga yalifiiramu nga ne gye yaziikwa mbuusabuusa tekuffe kuliko eyategeerayo ebinsuzanga ntakula omutwe si musango njagala ne twegeya ng'abakadde bano bakyaliwo banange tujja okunenya bafu ebintu byabwe ne bibulankana amaanyi gaabwe gaabafeera ki buli kaseera ne bagakaabira okukolerera ffe abeetuddeko tuzze ku byalo tugalika engalo bwe tuzitega amaleere g'obucu byetwewaanyisa tuddiŋŋana bye tuteeyama bitubunaanyisa bye binsuzanga ntakula omutwe si musaano njagala ne twegeya bita olukiiko mbasaba nabeewala tubakooleyo bwe butazaawanga twekutuddemu tetuli wasangana bwe tuzaalanwa temuli bamujja gye tuliteeseza temulekanga y'abaana ebansobi omwezi tulonze gwa kasambula mu nnaku zaagwe kkumi n'olumu tuteeseza eri gye batuwunzika tulime ne kumala lumujja mwesibye buli muntu ajjangayo n'ekimu n'ntongo otyabanga emmuli bwe kitatta oyigganga ensolo nze nja kuyisa obutagwa obukyu tugende twogere.